It's your boy Hase, producer Ella. It's your boy Hase, Studio 8, producer Ella. It's your boy Hase. Omulunji ndabirawa, ndabirawa diyo mulunji. Owali wabulirawa, wabulirawa diyo mulunji wangenze. Omulunji ndabirawa, ndabirawa diyo mulunji. Owali wabulirawa, wabulirawa diyo mulunji wangenze. Jagala uwoli, elankusubiza siriva uwoli. Dale, zeni nomu kwa nomuji. Elankusubiza ni mebirunji vinji. Hani, omu kwa nonjagala nkutwalika. Kunomu kwa nonjagala nkuletelenga. Bine birunji njagala nkusomenga. Gana gaya ye njagala ngacha wenja. Omu kwa nonjagala nkutwalika. Kunomu kwa nonjagala nkuletelenga. Bine birunji njagala nkusomenga. Gana gaya ye njagala ngacha wenja. Omulunji ndabirawa, ndabirawa diyo omulunji. Owali wabulirawa, wabulirawa diyo omulunji wangenze. Omulunji ndabirawa, ndabirawa diyo omulunji. Owali wabulirawa, wabulirawa diyo omulunji wangenze. Kankuwa mutima gwange, nobulamu wange, gwe muntu wange. Dale, amazima namweyagalira, teino mukumoya munjagaliza. Yalina binje bisikiriza, wegute mutima nego mukiriza. Mwagala nye chiteka nika, kuba na ye watyo wanjagali yo. Omulunji ndabirawa, ndabirawa diyo omulunji. Owali wabulirawa, wabulirawa diyo omulunji wangenze. Omulunji ndabirawa, ndabirawa diyo omulunji. Owali wabulirawa, wabulirawa diyo omulunji wangenze. Njagala uwoli, elankusubiza siriva uwoli. Dale, zeni nomu kwa nomuji. Elankusubiza ni mebirunji vinji. Hani, amazima na moya galira, teinomu kumoya munja galiza. Yalina vinje visikiriza, wegute mutima nego mukiriza. Mwagala nye chiteka nika, kuba na ye watyo wanja galiyo. Omulunji ndabirawa, ndabirawa diyo omulunji. Owali wabulirawa, wabulirawa diyo omulunji wangenze. Omulunji ndabirawa, ndabirawa diyo omulunji. Owali wabulirawa, wabulirawa diyo omulunji wangenze. It's your boy Hase, producer Ella. It's your boy Hase, yeah.